yeah, yeah, yeah. Minavyo kawazia, kata nipa mada kesi, wewe. Na mina kamia, nimenasa sichumoki, wewe. Kimo changamia, nikiweka siku kosi, wewe. Waze wakudandia, watupisha na mikosi, wewe. Akiwa na mi, lavu niongoza hata gizani. Shambika mina ni mtoto chumbani, mpaka mina mota, yeah, yeah. Yeah, yeah. Nasha weka ngao, kanipa vitamini shatosha kiganjani. Wakuwazi mabao, shakuwati mamsi na time na vishamaki. Chichoto na chotaka mimi kwangu sawa. Shani changanya na medula, yeah. Ateno kinegusa mimi halimbaya. Kwani naona mazigizaga, naona mazigizaga. Everybody say ni naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, baby naona mazigizaga. Ina mi naona mazigizaga, kande mani se mi naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, oh yeah, yeah. Oh my yeah, mi na koma yeah. Oh yeah, yeah. Oh my yeah, mi na koma yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Ya bembembe, siwasiki hata wakionge. Ukingangana na choche, penzi lisilondele, yeah, yeah. Ningini ya bembembe, siwasiki hata wakionge. Ukingangana na choche, penzi lisilondele. Mungu baba kamba bless up, yeah. Apake atakifuta make up, yeah. Mungu baba kamba bless up, penzi lisilondele. Nachotaka mimi kwangu sawa. Shani changanya na medula, yeah. Ateno kinegusa mimi halimbaya. Kwani naona mazigizaga, naona mazigizaga. Everybody say ni naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga, baby naona mazigizaga. Ina mi naona mazigizaga, kande mani say mi naona mazigizaga, yeah. Mi naona mazigizaga. Akiwa na mi, lavu niongoza hata gizani. Shambika mina ni mtoto chumbani, mpaka mina mota, yeah, yeah. Oh yeah, yeah.